Igice cya 49. Abwiriza muri Galilaya kandi agatoza intumwa ze. Matayo igice cya 9 umurongo wa 35 kugeza ku gice cya 10 umurongo wa 15. Mariko igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza kwa 11 na Luka igice cy'9 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Ibikubiye muri iki gice. Yesu yongera kujya muri Galilaya atuma intumwa kubwiriza. Yesu yari amaze imyaka igera kuri ibiri abwiriza ashyizeho umwete. None se ubwo ntiyari akwiriye kugabanya umurego akaruhukaho gato? Rekada, ahubwo Yesu yaguye umurimo we wo kubwiriza, agenderera imijyi yose n'imidugudu yose yo muri Galilaya, yigisha mu masinagogi yabo kandi abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara z'ubwoko bwose n'ubumuga bw'uburyo bwose. Matayo igice cy'9 umurongo wa 35. Ibyo yabonye muri urwo rugendo byatumye yemera adashidikanya ko yagombaga kwagura umurimo wo kubwiriza. Ariko se yari kubigeraho ate? Aho Yesu yajyaga hose yabonaga abantu babaga bakeneye gukizwa no guhumurizwa mu buryo bw'umwuka. Bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, zashishimuwe kandi zitatanye. Yumvise abagiriye impuhwe maze abwira abigishwa bati, rwose ibisarurwa ni byinshi ariko abakozi ni bake. Kubw'ibyo rero nimwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abakozi mu bisarurwa bye. Matayo igice cya 9 umurongo wa 37 n'uwa 38. Yesu yari azi icyashoboraga kubafasha. Yahamagaye intumwa ze 12 maze azishyira mu matsinda 6 y'ababwiriza 2-2. Hanyuma yabahaye amabwiriza asobanutse neza ati, ntimujye mu banyamahanga kandi ntimwinjire mu mujyi w'Abasamariya, ahubwo mukomeze kujya mu ntama zazimiye zo mu nzu ya Isirayeli. Aho munyura hose mugende mubwiriza muvuga muti, ubwami bwo mu ijuru buregereje. Matayo igice cya 10 umurongo wa 5 kugeza kwa 7. Ubwami bagombaga kubwiriza ni bwa bundi Yesu yavuze mu isengesho ry'icyitegererezo. Ubwo bwami bwari bwegereje mu buryo bw'uko umwami Imana yatoranyije ari we Yesu Kristo yari ahari. None se ni iki cyari kugaragaza ko abo bigishwa bari bahagarariye ubwo bwami by'ukuri? Yesu yabahaye ububasha bwo gukiza abarwayi no kuzura abapfuye, kandi ibyo byose bakabikora ku buntu. None se izo ntumwa zari kujya zikuraho ibyo zakeneraga, urugero nk'ibyo kurya bya buri munsi? Yesu yabwiye abigishwa be kudategura ibintu byo mu buryo bw'umubiri bari gukenera muri urwo rugendo rwo kubwiriza. Ntibagombaga kwitwaza zahabu, ifeza cyangwa umuringa mu mifuka yabo. Nta nubwo bari bakeneye kwitwaza uruhago rurimo ibyo kurya cyangwa amakanzu abiri cyangwa inkweto. Kubera iki? Yesu yabijeje ko umukozi akwiriye guhabwa ibyo kurya. Matayo igice cya 10 umurongo wa 10. Abari kwemera ubutumwa bwabo bari kubaha ibintu by'ibanze bari gukenera. Yesu yarababwiye ati, inzu yose mwinjiramo muyigumemo kugeza aho muzavira aho hantu. Mariko igice cya 6 umurongo wa 10. Nanone Yesu yabahaye amabwiriza yuko bagombaga kugeza kuri bene urugo ubutumwa bw'ubwami. Arababwira ati, nimwinjira mu nzu musuze bene urugo mubifuriza amahoro. Niba iyo nzu ikwiriye, igira amahoro muyifuriza, ariko nibidakwiriye, amahoro yanyu abagarukire. Ahantu hose batazabakira cyangwa ngo batege amatwi amagambo yanyu, nimuva muri iyo nzu cyangwa muri uwo mujyi, muzakunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu. Matayo igice cya 10 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Hari nubwo umujyi wose washoboraga kwanga ubutumwa bwabo. Ibyo byari kuba bisobanura iki kuri uwo mujyi? Yesu yavuze ko umujyi nk'uwo wari kuzacirwaho iteka rikomeye. Yaravuze ati, ndababwira ukuri ko ku munsi w'urubanza igihugu cy'i Sodomu na Gomora kizahabwa igihano cya kwihanganirwa kurusha icy'uwo mujyi. Matayo igice cya 10 umurongo wa 15. Ibibazo byisubiramo. Ni ryari Yesu yatangiye urundi rugendo rwo kubwiriza muri Galilaya, kandi se yabonye ko abantu bari mu yihe mimerere? Yesu yakoze icyo agiye gutuma intumwa 12, kandi se yazihaye ayahe mabwiriza? Ni mu buhe buryo ubwami bwari bwegereje?